24/7 around the world, non-stop information. All the
hits. Right, mpula pule kaya suga kekuna libali. Mnabe ngeti nasina ye u Dr. Qhwesha sede ngelamela ityosis. Dr. Qhwesha kunja na mtanje?
Mbule sekba pula pule pili le kanyi ngoto. Na abonde ya teka wapile na awe upili.
Ewe doke, siyabule
lango. Inde balwandi sekile kanyi ngusasa zimandi. Mandingene Zulu ndiyazuza uzandi faka kwicala loba ndithethe ngesikhumba ndifuna nje ukuthi kubaphulaphuli benkonzana FM ndidlulisa amazwi okukuqheleka nam njengomhlali kwilali yasemantlaneni elusikisika fo khona nokungahambi kakuhle kwezini ingeyiyo nto ke ndizawuthetha ngayo namhlanje ndifuna nje ukuthi ngaya kusakho le ntobazane ethe phululana nobomi ezandleni zomntu owenza ububi ndingathi kwaga ndingumntu ongaphaya kulaa ndawo umsasazi sifuna ukudlulisa amazwi nje ukuthi asithandanga singootata singamadoda ingakumbi mna ndifuna kulalali ekwenzekela ingxaki ke endingazungena kuyo namhlanje itopic esizothetha ngayo ke ndiqheleke ndinjalo itopic engaqhelekanga msasazi isigulo ekuthiwa yilamela ichthyosis baphakuze bayaqonda uba ngathi ndingena nzulu kakhulu kwezesilungu kodwa ke ligama elithetha isikhumba esiphetha fumaneka sirhabaxa ngohlobo olungalukhangeleka njengefishi leya esemanzini ezazinto zithe ngapha kuyo ziyikhuselayo kuba zizikeyili so lisuka apho eli gama lithi lamela ichthyosis elithi ichthyosis lithetha fish scales. Bakhona ke abantu abanelishwa lokuzalwa benesikhumba esakheke kakuhle siphume sinalawo makhokho makhulu okanye amatholo okanye ke sibe ngathi sifuna ukuba nalo amakhwekhwe de singasiyobuzwa koko siye sibe sipheleke kakhulu ke xa ezalwa umntwana ubuzwa kanjani ke onaso sibona umntwana ozalwa engathi useplastikini okanye uneplastiki emthe nca esayinayo ngasuninga zidalwa ngayo emva kwentsukwana uya etshintsha ke ngathi ziyasuka ezinye iindawana kule plastiki kodwa iya iba mnyama ke ngoku inkangeleko yesikhumba khethi nabesimnyama ke abantu abamhlophe ke iyawubonakala ingathi ububrown ikhala yesisikhumba singamaxolo ke ngoku nokwangaqhelekanga amakhulu somile kakubi ilamelaiske ihambelana nokungagqibeleli kokwenziwa izakhi zesikhumba ekuthiwa yi-transglutaminase 1 ngenye imike sawuzithazi umwaso isikhumba esibaphulaphuli enkonzana FM sakhiwa kanjani zithini izinto ezisakhayo sine-foundation yaso phamazantsi sinyuke sibe nomnye umqolo sibe nomnye umqolo side sigqibele ngale ndlela siyibona ngaphandle thina kuphaya kwakhiwe kwaso apho izinto zitshe khona lufuzo ke olo engeke ube sengalo namzali xa semntana wakho enjalo msapote njengengqondo ngoba akaqhelekanga naye akazazi uba utheni angayifuna ke impatheko mbi okanye kujongeka ngamehlo angaqhelekanga kwabanye ngakumbi ezikolweni ngokumzali oqondayo amthathe lo mntwana okokugqibela msasazi xa ekhona lo mntwana umbona ngezi mpawu ndiziqhazileyo ke ubanesikhumba namatolo nokamaqaqinileyo sithanda ubarhabaxa somne kakhulu abanye ke baba namehlo ngathi amashiyela funa ukubapinki kakhulu ezinto ze-amisebe ibe mincini esikhumbeku chaphazela sibuso ngolonamehlo ngolo hlobo amehlo la ufike ethanda ukoma kakhulu kunesiphelo neenwele zabo ke abantu abalamela ichthyosis ziyathanda ukunqaba phentloko kungenjalo sona asinyangeki siphele msasazi qha uye uthambise kangangoko izinto ezizikrim zokwenza isikhumba sithambe ungasivumeli sihlale somile ingakumba phe busika ndicinga uba yitopic erelevant kobu busika xa kukhona umzali onomntwana onaso.
Ok, okay? Because kakhulu doko phe bakhumbuze ba ufumaneka kweliphi icala xa befuna ukunceda ngezinto ezidibene nesikhumba.
Xa basazi bafuna ndifumaneka ngephone okwangoku ingakumbe kuWhatsApp umuntu athumele loo nto imkhathazayo maybe ndiyibone ngomfanekiso ndibone ukuthi ndenza kanjani ke ngu-082 296 5145 ifone number yam ke leyo esebenzisa yonke into WhatsApp okanye i-SMS. And this ngakhuthaza ukufowunelwa because kulula ukuyibona ingxaki yeskin xa eyifotile umntu wayithumela phaya. Masibulele kakhulu umsakwazi nabaphulaphula.
Kosi kakhulu dok, siyabulela ixesha lakho namhlanje.
No.
Thank you. Alright, mphulaphula ekhaya nguye uDr Qhwesha ke lowo besithetha ke ngelamela i-TSC. Thina masenze ngolu hlobo sijongeke phaya ezindabeni. Emveni kwazo zabe khona uDr Busi nayo coronavirus.
FM.
It's your tribe. It's your tribe.
Word up.
Dishing out the fire playlist.
Wobume suyako sabantu basemhlabeni bayaphotha.
The best music.
Giving you the best.